look cool, baby. I wanna touch your body. I wanna get my heart in. Who's your fool, baby? I want you daily. I wanna touch your body. Mena kupenda, mweza kumeniweza. Kweli umenkoleza, mapenzi unayaweza. Hata wakitubeza, awambie wanacheza. Mana umenkoleza, oh baby. Would you marry me? Would you marry me? Would you marry me? Sikulize, tumalize, nikifau nizike, mira chenga ndole, kwako ngoma ikole. Baby wewe, baby wewe, mina kupenda, mwenzako umeniweza. Kweli umenkoleza, mapenzi unayaweza. Hata wakitubeza, awambie wanacheza. Mana umenkoleza, oh baby. Would you marry me? 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 Would you marry me?